Dar es Salaam kush vum vum walai. Nambuli na toto walai.
Najulikana morosho ukunai. Akanipea pum pum kandai. Mara ngapi nikataza, mara ngapi hini click ya manat case fanya mara data.
Yeah, rapa data, tapa tapa data, tapa data, mara zat zat.
Yo, hapa chap chap, ganja na matap tap. Jaba kwa bahasha, chaja kwa my sam sam. Brother man I can't stop, niggas try na catch up. Hater tuna subtrap, GD ndia na subska.
Yeah, fresh from nowhere, shika mahewa. Maneno machache unaelewa?
Naelewa.
Bigiri bita dat, bita dat. Shot kakarat, kistage kimsa miyat. Hiri boom, Hiroshima. King Kong si cheki na kima. Kama wongo na yupa na yamini mazima zi.
Na utakimi aji ni kishonge za bugizi ndani ya kinyo aji.
Dar es Salaam kush vum vum walai. Nambuli na toto walai.
Najulikana morosho ukunai. Akanipea pum pum kandai. Mara ngapi nikataza, mara ngapi hini click ya manat case fanya mara data.
Yeah, rapa data, taba taba data, yeah. Taba data, mara zat zat, yeah.
Toto mkari anataka sakata. Mini kari inakata chakata. Tafazali hatutaki matata. Cheza mbali na mtoto wakata.
Jie watoto wakari, beating it now,
yeah.
Kama gita ukipita pita piga baba.
Yeah, tunawashika kakarao. Jina kwenye streets na mitandao. Yeah, wana washwa, wana chomwa. Ala wakbar before I blow up. I just wanna rap trap and be the owner. Pa 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 kwa my informer. Wanga ngori kuwa master. So kifena kidungi is a master. Na roll na mashori wana standards. Shorties that pull up in their dad's cars. Wesi rasta hizo dread is in a dandruff. Kwa tamasha mindio pedi na wanasa. Najishasha mambo mingi tuliwacha. Ningetaka kukuseti ni naraka. They call me skade, I cannot stand them. Lazima uchipange, mina washkate. Hakuna uruma kwa hater labda on Sunday. Ukinisukuma ukipita lazima katambe.
Dar es Salaam kush vum vum walai. Nambuli na toto walai.
Najulikana morosho ukunai. Akanipea pum pum kandai. Mara ngapi nikataza, mara ngapi hini click ya manat case fanya mara data.
Yeah, rapa data, taba taba data, yeah. Taba data, mara zat zat, yeah.
Toto mkari anataka sakata. Mini kari inakata chakata. Tafazali hatutaki matata. Cheza mbali na mtu.